Sakiraɓe dow to tawa ɗum fuu studio Yafa yetti on weltanoke on hannde yewtere meɗen talata en kalatana haala ko laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ke yoppan commerçant en ɓe puɗɗita coggu muɓɓo e aloko banan woɗi fa hannden e tawti kuu e banda kuu ndelle sakiraɓe ley ko ɓuura e lewru ɓe jaltini no goygol ɓe kolliti keɓe darnan coggu ɗum fa waɗa lebbi jeegom dow ɗon du haalaji kewɗi ummokeno dow ɗon kaɓɓo kowdu naatino sanne so Allah jaɓini nde ɗo yewtere en keɓan hettinade commerçant en caggal ɗum wonno koɓe kolliti keɓe puɗɗital sohnugol ɗum fa hannde li nde ɗo yewtere en kettinto Boukary Pam Taba o ƴeftan ɗo kongol woda ko humpiti en banggal ko ɓikkoye ndehoye takkoto babira muɓɓoye ɓikkoye goroye du takko yayira muɓɓoye sakiraɓe so Allah jaaɓi en kalan haala duyoje du naw wonugo hannden hannelle leydi meɗen Burkina Faso no torra ɓiɓɓe leydi ndi ndelle sakiraɓe ɗi wonno toɓɓe yewtere meɗen fadde meɗen omtoyde nde ɗum hollita on ko sakike moɗon Munira Dikko kamuni yesso micro
initiative ɓamtare
yewtere meɗen talata hannden wo haala ɗum wonno goygol ngol laamu leydi Côte d'Ivoire yaltini no hollita ke yoppan sohnnoɓe aloko bandaku e tawti ko puɗɗita golleji muɓɓoye ndelle so on daari communiqué on do yaltinaka na noga e ɗiɗi lewru février hitande ina ɗiɗi e noga e nayi fa hannde mi miccina on ke ñande sappo e joyi lewru janvier hitande ina ɗiɗi e noga e nayi wakkati coupe d'afrique des nations o fiɗeteno hoorejo leydi ndi naɗɗum wonno Alassane Dramane Ouattara hollitino ke coggu ko haɓɓu doyi ñamri gaɗoji nogahe jaltintake li genni ndi na cohne katin ɗum ɗon do fa waɗa lebbi jeegom ndelle dow ɗon haalaji kewɗi ummo kena ko ɓuuri fuu ley genɗe ɗum wonno piluɗe Abidja ko ɓuuri fuu leydi Burkina Faso ndelle li nde ɗo yewtere gollidiɓe amen ɓatto ken sonnoɓe kullantareje hono ɗum wonno kuu banda kuu e tawti aloko fa ɓattoɓoy dara noyɓe burduno wakkatiji ɗin ɗon so Allah jaaɓi en kettinto sakira meɗen pirtana en ɗum e fulfulde fappamen
yamde sappo e joyi lasaraji naati min gonayno hakkunde ngallu luumo wonugo ɗakkol gara sitti aray ɗo mo jiiɗa fuu na woni na ɓalini naɓe jooɗi guer auto julankoɓe o fuu na ɓalini ɗum e saabi o hooreɓe leydi Côte d'Ivoire kamɓe mburtini ɓataki fa kolla salla ñamduuji goɗɗi ɗi en ɗi jeeya wurtade le leydi muɓɓen koɓe adi aadi o ɗum wona huunde ko weli ɓe yimɓe sabu o ɗon wonno kamɓe du toɓe keɓata seeɗa seeɗa li julama germain kambu woccannowo plakali sina daari yeeso makko no fuu no ɓalani disaari makko na haɓɓi fa wooɗi juuɗe makko na ngoni na nanngi boke makko debbo mo duuɓi capanɗe joyi e yowoode na nanndi e neɗɗo mo annda fuu ko gollata no fiirtanamen noyi ɗum fuu ɗum fuɗɗiri e tawti mimsem yo wondi e to ɗum yotti
le balɗe ɗiɗɗe fay gootum warata ɗo amen ɗo ko waɗi ɗum e hoore muɗum en jiyata ndelle fay gootum majjum warata min codowi guineji min gatti le mobilaji ɓe jippini guine ɗi ɓe paɗɗe ndelle min galti juuɗe ɓoole
li cagiije rewɓe jooɗiɓe ɗakkol makko attike aloko plakali guineji ɗi rewɓe en mbowayno ƴuuridde ɗi Côte d'Ivoire ko ɓataki en ada na ɓadol lewru ɗum wona huunde lobbere e maɓɓe e dow juula kan en koɓe jiiti waɓe ngol gana ka ton en du coggu ngun en na tiiɗi woɓɓe maɓɓe colirtano guineji ɗin en e yimɓe wonɓe le leydi men ɗo en kamɓe du na golla gollal ngal en amma ko woni le leydi men ɗo en wawa heƴude e meete keme ɗiɗi e ɗo guineji goɗɗi ko haɓɓonori e ngoorey ɗon du hono ko yiya guere outo ɗum leydanki debbo biyeteɗo Balkisa Sawadogo na wondi e moosango yorugo no jooɗi gaɗ guineji makko o nanda e rewɓeɓe men lamdinoɓe en ɓurude ɗum en e weltade ko wiyata ɗum na holla sanne sallo o wana beltiɗo
miɗen tampaka miɗen tampa saabe ɗumen si guineji ɗi gaari mbawa soodede hol gana ɗi ƴuurata kamɓe ɗi guille ɓe nani ke leydi Côte d'Ivoire waddata guineji kasin ɗo ko maɓɓe ɗum ɗo wari ko memata ko feewi tiiɗum botol nomin codanno ujunaji nayyi hannde sa itta une jeegom fo a heɓde ɗum minen komin codnata ɗumen keɓata jaagude fay goto wawa ittude keme ɗiɗi capanɗe joyi muɗum ma keme tati wara sooda ɗum nde hedde sooda fay lamɗam heɓa watta leydi o muɗum
faheba tawe kambe du be kebi tino le don den julanko be nen kolliti tila sin wana tawe kambe du be beedi choggu ngunden dum du wardan e sajjaaji goddi Abubakar ninkema kan wotionnowo aloko e komako sinini yita ko no wade e adi mu gouvernement Cote d'Ivoire adi on dum saboto sajjaaji kewdi e ko yaata e jawdi to julanko be Burkina be o anda fu ko wadata haddundo la makko fu wonaino e horebe lidi Burkina
ndarabe omte ciiri di faabe pama salla ginoji natoji din nafan himbe leedi dinna fa himbe keba nemo aluko wodi danya ko keba
nyande alkamisa noga e didi lewru fevrier ditane dub uinaaji didi e noga e nay horebe leedi Cote d'Ivoire murtini bataake kolliti bataake bobe aduno faabe biya gineji goddi di en burtata li leedi mabbe be kokki lawol fa gineji dinen tawe kamben du na mbawi wurtade.
Allô docteur.
Allô docteur no kolinomi onni Bukari Pam Taba jogi do andal e do hajiloji bikko Adama kettinto den do en o humpita en ko habudo e cukalo hinde ko jahata takko babira mubbo bikko ngoro jutta ko yaira mubbo ndelle sakira be kolliti e lido en ke wonni ko sabuto dum ka so Allah jabi en kettinto fa ndaren dum on hakkilo ngo hokkata en sakike meden walitan en dum walite e fulfulde
la part la plus compliquée même déjà même c'est le complexe de type on
nous no kure to dum buriti do de fu ko to cukolo ndi woy don en sabu cukelel diwel sini limama on tawan arande fu wo yaay on en kam buri takade sabu tiagal ko bawo gol en taete joomu yaay on en heddoto fa handen na moyni na takko kinden heddoto don en fa handen wadan wakatiji goma to joomu takki toto yaay on en de ya hobowo e baba on wakati jidu cukelel diwel gel den tawan burude wondude e bammu on dem buri welude ka gorko kamka atawan e yaay on den buri hewade heddoto fa handen na hubi e yaay on den sinini dum heddireke non en fat dum juuti wodan ko dum waddi cukelel guring na way heddidade na hubi e yaayem fat dum falto hande sin wana tawe yaay on den wawti ko intinde suko ho e him wakati gomma huune fu na wondi e haddu yaay on den sin na hubintina suka on en o waran o tawa no woni no hade goddum dum en wakatiji komma ka sina do wondi en neddo deeno woma e fu ma fa handen tawe joomu wadai fa tawe hakkunem e suka on en na wodi to haani haadude fat mi yidu jeetati jeenay ma sappo wobbe ko yummen na piya suka on en e din wakatiji a wadan fa suka on en bernde metta hema sabu suka on en wawa famude dum wadi de ada woni ada fiya ni en sabe joom na yidi takkade hema sin wana tawe suka be en do itirama li no be takkitirte sarabe mabbe non en de lati yaayiwo de lati babiyo yi tan to ya takko to joom takkoto don en nanditina dum hono bammum ni en sinini en adi suka men wonu be wuro on tay koto cukulil diwel sinini bammum wartay yaata fukko sinini bammum wartay hedoto dum sinini bammum wartay yaata nyaamo sina yi kyum na woni na joodi na nyaama fu bammum na wondi e hem ma sinini yaayam na joodi de bammum tukalel dewe ngel den wara naata hakkune yaaye on e tawti baba on en de joodo
oube kala mama assise pour manger là elle va venir elle va être entre le papa et la mama
kuji micita gol ko yadata e nyaw duyoje
dum wono rougeol no dum wiirte ni delle dum naati li leedi meden gillema li lewru december hitande wina didi e no gahi e tati do don do laamu en kawji be cielal leedi meden joini campagne dum wono ko wiete campagne de vaccination dum ko habdo nyaw wietengu rougeol dum don do fuddaina sappo joy lewru fevrier hitande wina didi e no gahi e nay wodi timmatana no gahi e go lewru mars hitande wina didi e no gahi e nay dum don do le doctoroje ngadoje hemre e chapandi giddi dum don gointe delle no watta fa heba dum rena ciukalo e pamaru gonduko lebbi jeena e fa yaha lebbi chapandi joy e jeena delle suni alla jabi no watta fa pahme nyangudo fa woda anditen no jogorto den ko e meden karima kombasere jogido andal du don wodan ko humpiti en du don sakike meden amadou tambura firtan dum e fulfulde
nyawndu yowe ko sabuto dum wo bingil nyawngol neddo hebata e fofa bango nangu waira ude tomete yaade tomete e ndiyam buttotodam e pofali jomna way hibude nyawngu en sini tawi tuggi nukure to bingil nyawngun en woni ma nyittor koy sini nyittirit onen na wondino e nyawngu ahilaji nyaw nduyoe di puddatano hakkunde balde sappo ya balde sappo e nay tiagal ko joomum nyaw ngun en rabido a hilaji dinen wo ballu wulnu sanne kine na njoro joomna dojja gite na mbujji wod na mboya taykete fa hannen do golle joomum petto petto ndano en ngoni li donden kine joomum na njoro en hilbe dum fuddatano ko batuto balde jiddi ya balde sappo e jeetati tiagal ko joom hebi nyawngu en na hasi taykede dum fuddirtaano yeso gonen faawara e daande akunde balde tati dum hewtan juude faaya koyde donen dum boyataano hakkunde balde juy yaade balde jeegom yimbe be nyaw duuyoy Allah muyte mubben on tawan ko buri haabaade dum fu nen na gondi e nyawuji goddi dulde e gite ma woɓɓe tawan ngaani ninɗen na ɓooti woɓɓe tawan na ngonduno reedu duggoru mawndu faali ɓandu ndunɗen ndiyam walaano woɓɓe du na ngondino e nyaw nyaw ngunɗen na haɓɓunduri e jiile woɓɓe du on tawan saƴƴaaji ɗinɗen ngonayno e poofaali faa yaha e bumpunje fa neɗɗo heɓa reeno e nyaw nduyowe sinowana tawe tufoode no wattade ndeenoɗa woɗi ndeena woɓɓe du e nyawngu en burkina ɗo tufooɗe ɗe en na ngaɗen e sukaaɓe rimaaɓe faa kewtini lebbi jeenayi woɗi fay mbuuɗu yoɓataake gilla ma hitaande duuɓi uynaaji ɗiɗi e sappo e jeetati yimɓe uynaaji hemre e capanɗe nayi Allah muyti muɓɓen saabe nyaw nduyowe ley adnaaru ko ɓuri heewde fuu wo sukaaɓe ɓe kewtinayi duuɓi joyi li burkina faso ɗo wakkati fuu na maate salla e nyaw ngu en funti e nokkuuje ɗum saabi de gilla ma hitaande duuɓi uynaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi pesooɗe ɗe en na ngaɗe laabi ɗiɗi le hitaande fuu
sakiraaɓe horɓe rewɓe kettininoɓe yewtere nde ɗo duuɗo mbaynodirten ndelle Allah holli en talata e jam fa keɓodura en katin banggal yewtereji meɗen yafa soir ɗo studio yafa waɗata min jetti on sanne